Wasiirka wasaaradda bay'ada iyo isbeddelka cimilada maamulka Koonfur Galbeed Diini Cabdi Nuur ayaa xarigga ka jaray xarunta tababarka wasaaradda bay'ada oo laga hirgeliyey magaalada Baydhabo, taasoo lagu barayo beeraleyda la qabsiga isbeddelka cimilada. Munaasabadda xarig jarka waxaa kasoo qayb galay wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo la taliyaha madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo marti sharaf kale. Diini Cabdi Nuur, wasiirka wasaaradda bay'ada iyo isbeddelka cimilada maamulka Koonfur Galbeed, ayaa ka warramay muhiimadda xarunta.
geeku ete ena bilimay ena tum ishan sanadka 2020 ishan wali insuruna xafladda xarig jarka ena xarunta oo tababarada ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada oo ah xarunta nursery iyo greenhouse-yada oo la tababaro dadka barakacayaasha iyo dadka kale oo host community ama dadka deegaanka. Xaruntu xarun beeris casri ah waaye, wali dadka la baray qaabkii isbeddelka cimilada oo la qabsado fadeen iyo oo meel raayso markastaba isticmaaleen B8 in yar iyo waqti gaaban. Sidaasan ku horqabtaan dalagun muddo 4 maalmood ee haddaa ka gohay, walin la ka tababaray xaruntu ilaa iyo tumanaagood. Wali fadaana wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada in mashaaricdu nooga iyo kordhiida yeena deersida degmooyinka kale ee Koonfur Galbeed sida gobolka Shabeellada Hoose, gobolka Bakooy iyo degmooyinka kale ee gobolka Bay. Wari fadaana intii inuu kuma hadnagna hay-adda GIZ oo maalgeliyay mashruucun, wali kale faday intii inuu kuma hadnagna baxda technicalka ee wasaaradda oo runtii juhdi farabadan iyo farsamo farabadan geli sidii mashruucun uu soo magada fadhi mid guuleysada. Wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada markasta wali inteeginta inii yaa umadda deegaanku yaa barta qaabkii mashaariicda isbeddelka cimilada la qabsada isla markaasna leen ku horseedo la ka yaraayo maaraynta masiibooyinka sida fatahaadaha iyo abaaraha iniyaha kordhiida eed iyo eed aan ka mahadsantay sida sharafta leysaasanku arrin kula qayb galeen waan isin ammaanaan.
Xarunta tababarka wasaaradda bay'ada ayaa kaalin ka qaadan doonta in beeraleyda la baro kordhaga dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada.